Ndi thandizo la ndalama lochokera ku unduna wa sachuma wa dziko la Germany kudzera ku GIZ, unduna wa maphunziro kudzera ku department yoona za maphunziro a mphunzitsi DTD. Tsopano ukupatsirani programu ya maphunziro ulalo wa 2-4 imene ikukonzedwa ndi a story workshop ku Blantyre.
Kodi mukudziwa dziko zinthu zikusintha,
teknoloji ya sintha zambirika chitireka zinthu pa dziko.
Nane monga mphunzitsi ndifuna ndisulike ndisatsalire,
kupiritsa ntchito njira za magono zofalitsira utenga.
Ngati ku primary mwana amene ali ndi ulumali wina wake sakuthandizidwa moyenera, kuti aphunzitsa alibe njira yoti athandizire. Amatha mwana uja kumamusiya pambali kumangoyangana ana amene akuona ngati akwaniritsawo.
Chinthu china chofunikira kwambiri makamaka pamene Koma muliko bwanji kai poyamba. Muliko bwanji. Ai ai numbatero a msamatero inu msamasunge mau. Sorry. Program mama punziro ulalo watu tirandirane. Ya tirandirane kulikonse kumene muli. Amena kuti patsira program uipacha ndi au ndi noma punziro kudzera ku department yona za mapunziro a punzitsi. Dited. Ndipo kuti fika ndi thandizo lochokera ku nduna wa chuma wa dziko la Germany kudzera ku GIZ. Ya, au ndi noma mapunziro ati koma ndi sanso pano lero. Ya, ndezo koma zotukaya. Titokose kwambiri chifukwa cha mayankho anu amene mukumatitumizira. Pitirizani ndithu kutumiza mayankho amene ongofunika kwa basi. Amphumi adzikhalanso kupata ma t-shirt. Ndiye pitirizani ndithu kuchita moteromo. Ya, ndiye chofunikira nchonena kuti tikafunsa-funso inu yankhani. Kudzera pa SMS kapena pa WhatsApp kudzera nambala ija imene timakhala tikupereka mu programu ino.
Yenda awiri simata. Zeruza eka adanyika sima mati. Chatziko lino chatsamira paka phunzitsi lwekaluso. Kusulika kwa mphunzitsi ndi chipambano cha ophunzirawa. Lunta ndi luso la mphunzitsi ndi ulalo wa dziko. Kutukuka kwa dziko kumayamba ndi ulalo watu chitukuko cha dziko chatsamira pa mapunziro ulalo watu mphunzitsi wokuta ntchito yake ndi ulalo.
Pano sabata yata mo program yomwe timamva makamaka za ma platform amene unduna wa maphunziro unakhazikitsa kuti adzimuthandizira mphunzitsi pa ntchito yake. Mu program yathu ya lero tikufuna tikumbutsaneso za chinthu china chimene ndichofunikira kwambiri. Mukudziwa inu mmene tikukamba kuti aphunzitsi asulike pakagwiritsidwa ntchito ka ICT kapena kuti njira zofalitsira mauthenga za makono pamene akugwiritsa ntchito yawo kugwira ntchito yawo, tikufunitsitsa kuti zimenezi zidzipindulira ophunzira wina aliyense. Chifukwa aphunzitsi asulika, ophunzira wina aliyense adzipindula. Uyu amene ali ndi ulumali komanso uyu amene ali walunga. Choncho mu programu ya chalele tikufuna tingomvetsetsa kuti kodi tikamati inclusive education zimatanthauzanji, nanga nkofunikira bwanji kuti mphunzitsi wina aliyense azidziwa za izi pamene akugwira ntchito yake. Ndiye tiyambire pamenepo, aphunzitsi akudziwanji za inclusive education?
Okay, mauti inclusive education ndimamva kuti ndi kaphunzitsidwe kamene maphatikiza anthu osiyana siyana anosiyana siyana amene ali maulumali osiyana siyana kuwaphatiza limuzi ndi amene ali alungalunga
Mukamamva inclusive education imatsamira pamenepo.
Imatsamira pamenepo.
Kwa ino.
Not only that.
Okay.
Komanso tikuzaonera kuti no ngakhale class muja. Kamene tupereka ntchito ngani maudindo amene kuphatiza pakati pa atsikana ndi anyamata.
Oh.
Ndoto kwaika maulo amuzi.
Oh.
Ndithu.
Ah, chakula.
Ine inclusive education ni mamva ngati sivi ni maganiza kuti ndikuphunzisa ana alungalunga ndi aulumali limodzi mosasiyanitsa nimene nimamvera
ife yoti ndi chikhulupiriro kunena kuti ife monga aphunzitsi tikamvetsetsa zambiri za inclusive education ndekuti zithandiziranso kuti pa machitidwe athu onse pa nkhani ya ICT tidzitha kuchita molingalira ophunzira wina aliyense kuti adzipindula ndiye apa tiyitane bwanji achuta amene amaona za aphunzitsi amene amaona za inclusive education makamaka uku ndi ku Blantyre Teachers Training College tikamati inclusive education nchiani nanga kodi mphunzitsi achite nayo motani kuti ophunzira wina aliyense apindule pamene akuphunzitsa mmutu mwanu mudzikhala kunena kuti nkhani yokhudzana ndi ICT mmene mphunzitsi akugwiritsa ntchito ma platform ICT tidzilingalira zimenezo mmutu mwathu mmene tikumva generally kuti kodi inclusive education imatanthauzanji mkati mwa inclusive education muli zotani
Tili ku Blantyre Teachers Training College. Sa, tiyambe ndi dzina lija koma sodindo.
Chabwino. Ine ndi Hobson Mwana Nkwanda, lecturer in inclusive education, special needs education. Yes.
Tsono tikamati inclusive education. Tukamba za chani.
Inclusive education ndi njira kapena ndondomeko. Imene ilipo yofuna kuthandizira mwana wina aliyense posawerengera chilema chimene ali nacho koma zotsatira zake malo amene aliwo ndi kumene aliko mwana aphunzire ndipo pomaliza apezeke kuti akukwanira kuti wapeza kapena kuti wamaliza maphunziro ako mu ndondomeko zonse zoyenera ndithu titafotokozabe kwambiri chifukwa tikangolankhula za kuti inclusive education tikuyangana malo kodi malo amene mwana aphunzira ndiotani mwana wina ali satani aphunzire tikambeso zida zophunzitsira kodi zilipo zoti mwana aliyense athokwanira komanso tikukamba zakuti kodi kumene mphunzitsi amene akuphunzitsayo ali ndi maganizo oyenera kuwathandizira anawo komanso tikuyangʼana kuti kodi zipangizo njira komanso malo amene akukhala ndi kumene akuchokera mwanayo akukwanitsa kuti athakwanitsa kuphunzira ndi tikamakamza inclusive education ndi njira yokhayo imene ikuonetsa kuti mwana wina aliyense athandizidwe mu njira ena iliyonse kuti afike pa chidzalo kapena mapeto akuphunzira kwake
chabwino pa mapeto pake ngati inclusive education imeneyi itsatidwe monga mmene mukambira apamo ndi zinthu monga ziti zimene timalakalaka kuti tikhale tikukwaniritsa
zinthu zake ndi zochuluka wani tionetsetse kuti mwana wina aliyense atafika kuti wamaliza mu mulingo wa zochitika za maphunziro akukwanitsa kuchita china chilichonse malingana ndi maphunziro zimene akufuna monga mu ndondomeko ngati za primary education ndoti mwana ameneyo akukwanitsa ndondomeko zonse ndipo akuzichita moyenera mmene zinalili osawerengera chilema chake chifukwa chakuti mkati mwa inclusive education imo china chilichonse mwanayo akuyenera apange chifukwa kuti pali njira yoti mwanayo ndi chilema chake kandi ubwino wake wakwaniritsa kufika ku mulingo umenewo mwachitsanzo pamene tikukamba za ku primary kumene kujaku ndi kumene kumanthandiza mwana amene ali ndi chilema ndopanda chilema kuti aphunzire bwinobwino akafike ku mapeto ngati ku primary mwana amene ali ndi ulumali wina wake sakuthandizidwa moyenera ifoti aphunzitsa alibe njira yoti athandizire amatha mwana uja kumamusiya pambali kumangoyangʼana ana amene akuona ngati akwaniritsawo
Tingatani natsopano ngati dziko kunena kuti pang'ono ndi pang'onobe tidzikwaniritsa kufikira ophunzira onse monga mmene tikulakalakira
dziko mwakwambiri aphunzitsi anena atandizidwe munjira zosiyana siyana. Koyamba bala punzitse ena anapunzitsidwa kale. Tipange kuchoka mu college.
Yes.
Amena ajawa kumene kuja ngati boma kapena mabungo siyana siyana. Atandizire kuwatandiza apunzira chakukhala ndi luntha. Lowatandiza ana makalasi muja kapena kukandi ku primary kandi ku secondary. Apeze ndithu njira zowatandizira anthu amene chakuti akhale ndi luntha limeneli. Koyamba kachiwiri apunzitsi amene akwapunzitsa tenene ngati kuti ma teacher training colleges, ma university mu, mene mumu apeze ndithu njira zowatandizira nacho komanso zisankhala njira zongowapunzitsa chifoti akukhala ndi knowledge. Chifapa lizina kungowapunzitsa kuti azimva ngati nthano.
Yes.
Zimene zimene zikuvule foti akachokaso anthu acha akakhala kumene kuja amangoti ndinapunzira zakuti. Inu mukhale ndi umboni kuti munthu pamene wapunzira amapeza kuti azionetsa kuzina zake zopunzira ndi zilipo zimene zimatsalira zochepa zimene amakaonetsa munthu uja. Zina zija zimankhangati zangothera pa njira yopezera certificate.
Yes.
Ndi chimene chimene chili ngati chipchinjo komano njira yabwino papezeke ndithu oloma college oloma university. Apeze njira zokuti aziyathandiza so aphunzitsa cha akhale ndi luntha lopanga amati lofufuza fuza kuzukuta mwana weniweni amene ali ndi ulumali uwu. Kodi tingamuthandize bwanji ndi mwanaso akumane naye amone khalidwe lake limene akuonetsa dhani kapena kusiyana ndi khalidwe limene akungoliphunzira pa pepala ndipo anacha ali ndi malumali osiyana siyana. Chimene chocho chidzapangitsa kuti inclusive education izapite patsogolo ndipo ikhale ndi tanthauzo. Titha kunena kuti malai munomo taonako ma institution ena kapena kuti malo ena amene akuphunzitsira muzoti anthu anamvetsetse. Chifukwa choyambirira kuti mphunzitsi ngati wamuona ndithu mwanayo kuti uyulu mali uri ufuna wakuti ndiye kuti akukhala pafupi ndi ndani ndi anawo. Nditopatsani chitsanzo kuti malai mwathu muno muli masukulu amene kapena kuti muli masukulu mene ana amene wawa analembetsedwamo akuphunzira. Ndiye mmene mujamu ndimene tingatenge kuti ndi ma ground okuti ma college mene akuphunzitsira anawa atamapetengano aphunzitsi aja amene akuaphunzitsa aja kuti adziwe za upangirwa inclusive education atamapita mmene mumu zithandize futi azikazionera mmene zinene kukhalira. Komanso pali njira zina zokuti ana mmakomomu alimo ndithu amaulumali koma sakupitisidwa kuti ku sukulu.
Yes.
Imene ili ngati chipinjo china chimene inclusive education isakutani isakutheka. Chifo inclusive education wapopeza kuti masukulu mu ana sakutani sakupitamo akukhala mmakomo. Ndiyo zili kuti inclusive education ndiyotani pamene pali njira ine imene ikumakhala yovuta kuti mmakoleji muja pamene akuaphunzitsa aphunzitsi za inclusive education zija.
Yes.
Awaphunzitsenso kuti pali njira ina azikapanga lobe timati kafukufukufukula mmakomomo kuti ana amene ali ndi ulumali azipita kutinso ku sukulu. Chifo akapita ku sukulu kuja inclusive education ija ndiyoti community yathu yonse izapeza kuti mulibe wina alesa amene akusalidwa kuti
kuno ku TTC ino. Yes. Ndi lecture wa inclusive education.
Yes.
Zimenezo simuimachita bwanji?
Ya kuno timachita.
Oho.
Kuno timachita chifukwa chake chakuti ana ena mwa amene apindula ndi dongoso limene la inclusive education. Ana amene acha akapesota choko primary kupita secondary school akachoko secondary school akupeza mwayo kuti akonza bwino. Akupangidwa promote kubwera kukapanga ma interviews kukonza kudzakufuna kuti azakhala aphunzitsi. Amadzatipeza ife. Ndefe amene chandu amene timathandiza njira zonse kuti akamachoka kuno achoke ndithu ngati mphunzitsi wina aliyense. Ndipo ndili ndi umboni kuti titati tikuendetseni kuti mupeze aphunzitsi ena amene achoka pa Brand Teachers Training College oloma institution ina mmakoleji imo. Munthu akukhala odabwa amathaupikisana ndi wina aliyense mphunzitsi wina aliyense ndipo ali mmafield imo amene akugwira ntchito chifukwa kuti panopo tikugwira ntchito imene
mphunzitsi wabwino
amadziwira tuzoyenera kuchita asanalowe mkalasi
mphunzitsi wabwino
amadziwa ndikusunga malamulo anchito yake
mphunzitsi wani ulalo
oleganitsa umbawi ndi ukumucha
mphunziro wani ulalo
obweretsa kudziwa ndikuchotsa umbuli
mphunziro
ichitukukocha dziko maziko olimba
mphunziro woka ndi mphunzitsi waluso ulalo wa dziko.
Tikamvetsetsa ndi kudziwa kuti kodi inclusive education nchiyani sikukhala kovuta kufikira ophunzira aliyense pamene likugwiritsa ntchito njira zamakono zofalitsira mauthenga ndiye kuti mwa ma platform amene tikuwadziwa mwachitsanzo aja amene timamva sabata yata. Mpunzitsi akapita pamenepo kumaona mwina kumatenga information yosiyana siyana azidziwa kuti okay ngati ndikukonza phunziro langa ndiye kuti kuti ndifikire ophunzira onse ndidutse umu. Kutsogolo kuti kamatambasula ma platform ena amene aphunzitinga tekugwiritsa ntchito tizidziwa kuti okay ndiye kuti ophunzira amene ali ndi ulumalo osiyana siyana kuti amene yonso ndimfikire ndigwiritse ntchito upangiri u phunziro langa li ndilikonze motere. Kuchilingalira chimenechi chifukwa kuti mphunzitsi wamvetsetsa ndi kudziwa kuti kuti tikamati inclusive education ndiyani. Awa aphunzitsi opezeka ku Blantyre Teachers Training College ndichikhulupiriranso kuti ngakhale kuma TTC ena onse aphunzitsi oona za inclusive education amakhalako motero aphunzitsi tikamakamba nkhani izi za inclusive education tikungonjezera information ina imene tikuidziwa kale mwaiona imeneyo iya nkhani ya chenti imeneyoyo. Kumapeto kwa program ya tele tumafuna titsindike motere tieni ndithu pamene tikuphunzira zakagwiritsidwa ntchito kama platform osiyana siyana amene ifa aphunzitsi tingathe kugwiritsa ntchito ma platform ogwiritsa ntchito njira zamakono zofalitsira mauthenga pamene tikuphunzira ndi kumvetsa za ma platform amenewa tidzilingaliranso kugwiritsa ntchito ma platform amenewa molingalira ophunzira amene ali ndi ulumali osiyana siyana. Utenga watu wa ukulu, tinene kuti aphunzitsi, kugwiritsa ntchito ukadaulo wanu pophunzitsa, kugwiritsa ntchito njira za makono zofalitsira mautenga, kuti mufikirenso ngakhale ophunzira amene ali ndi ulumali osiyana-siyana. Ihetu, funso lathu la lero tifunse pano, kunena kuti tatuuzani chimene mwaphunzira mu programu yathu ya lero. Mwaphunziranji, nanga kuti muchitaponji pa zimene mwaphunzirazo. Nambala yake yoti mutumizirepo uthenga wanu SMS kapena WhatsApp 0893 0893 0893 0899 7. Eya, takwangulatu yaenda tiketi ya lero, yaenda basi. Ah, muonera zona. Inu mati ndachongetsa. Inu simuna kachongetsa lero ku office. Ineso ndachongetsa. Lero yaenda. Amene amatipatsira program ya maphunziro ulalo wathu 4 ndi a unduna wa maphunziro kudzera ku department yoona za maphunziro ake amphunzitsi DTED, Directorate of Teacher Education and Development. Thandizo likuchokera ku unduna oona za chuma wa dziko la Germany kudzera ku GIZ. Kuma amene akuikonza ndi a story workshop ku Blantyre. Ine dzina langa ndi Stanley Mpaya.
Munyango zokanika kukumana ndi opunzira Tisulige tikale akadaulo
Musaiwale
mapunziro